Ọrụ ebube ahụ tụrụ mmadụ niile n'anya, nke mere ha jiri malite jikọrịta onwe ha ihe nke a pụtara. Ha na-ekwu na-asị, nke a bụ nkuzi ọhụrụ, o jikwa ikikere. The people were astonished, so astonished that they started asking each other what it all meant. Here is a teaching that is new, they said, and with authority behind it. Otuto dịrị Jesu. Nke a bụ nkuzi ọhụrụ. Jikikere. New teaching with authority. Ọ dịghị gị nkuzi anyị na-anụrị ma. Maka na onume abụghị naasụ. N'ọ bụ Chukwu n'onwe ya na-asụ. Mega ọ na-asụ mmadụ, bụ ọ na-asụ ejọ mmụọ, nke ọ gwamara o rube n'ishi. Ejọ mmụọ na-erube n'ishi, ebe nsogbu ga-adị kabịrị ndị mmadụ. Ihe ọgụgụ nke mbụ dọrọ anyị aka na ntị so. Onye ọbụla nụrụ ozi mma oge ya ntị. A ga-ajụ ajụjụ ya. Onye nụrụ ozi a, onye amụma m ziri, ma oge ya ntị, a ga-ajụ ajụjụ ya. Mana onye amụma, maọbụ onye na-ehubi arịbịa asị na emụsịrị ihe m gasịrị gị ya, ọnwụ na-eche. Abụọma, wee dọma anyị aka na ntị. Taa, unu n'onye, unu emele gịnị? Ya bụ na ọ bụ ọgọ ntị be eji anụ ihe ahụ na ọ bụ gịnị? Obi. Ezike ọba wee sị. Chaa igode ụmụ ụgwọ anya aga m. Ihe Chukwu na-achọ bụ ezigbo omume. Bezigbo omume, bekwu manụma. Una anụ me? Chaa igode ụmụ ụgwọ anya aga m. Ihe Chukwu na-achọ bụ ezigbo omume. Bezigbo omume, bekwu manụma. Chaa igode ụmụ ụgwọ anya aga m. Ihe Chukwu na-achọ bụ ezigbo omume, ezigbo omume, bekwu manụma. Ihe Chukwu na-achọ bụ ezigbo omume, ezigbo omume, bekwu manụma. Ihe Chukwu na-achọ bụ ezigbo omume, ezigbo omume, bekwu manụma. Nwere ike na-emụbakwara ya. Ihe Chukwu na-achọ bụ ezigbo omume, ezigbo omume, bakagide emegide. Ihe Chukwu na-achọ bụ ezigbo omume, ezigbo omume, bakagide emegide. Ihe Chukwu na-achọ bụ ezigbo omume, ezigbo omume, bekwu manụma. Ihe Chukwu na-achọ bụ ezigbo omume, bekwu manụma. Otuto dịrị Jesu. Nke mbụ bụ na anyị na-ekele Chukwu maka ụdịrị ije a bishọp bịara be anyị, a na-eke pastoral visit, njem nleta nke ekefutele parish anyị na 2012 na numebizizi bishọp na-abịa ụdị ije a. Ya bụ na ndị anyị jekwa ịkwụ aka n'isi tata Fada Aaron Okogbo, ha eji abụzi a mechara 2024 aga na-ekele maka na ha dị iche. And site n'aka ahụ na mmụọ nsọ ha ji anata na o nwere mgbanwoju abata na parish anyị. Hene ndị mụrụ hene confirm. A ga na-enwe dịka nzukọ na nchigharị uche oge ụfọdụ nke ndị amachara 2024. First group e mere confirm na pastoral visits na amachara. Otito dịrị Jesu. Chaigode ụmụgwa anyị aga. Ihe Chukwu na-achọ bụ ezigbo omume, ezigbo mebe ekwu manụ ma ihe Chukwu na-achọ bụ ezigbo omume, ezigbo omume ebe ekwu manụ. Ọ bụrụ na ụnụ anụ olu ihe tata, ụnụ emele gị na akpọchi n'obi. Okwu Chukwu na-agwa anyị na-eshite n'ọnụ mmadụ. Nwere ike oge ụfọdụ onye ziri zuo awụtachakọgụta ihe ziri ya. Mana okwu Chukwu na-agwa anyị site n'onu ya bụ Chukwu n'onwe onye. Maka na ọ bụ ezu ezidoga a, maọbụ ezu awụta mere na Chukwu n'onwe onye, nwa nke Chukwu, pesin nke ịbụa n'ime ịtọ n'ime ofu dị ngọzi kwere bụrụ mmadụ. Ka ọ bụ ezu anyị n'onwe onye. Before na Jesu abịa n'ụwa, na ndị Juu bụ ndị Chukwu ghọtara maka onwe ya ịkwadobe maka ọbịbịa Jesu. N'oshi na ọnụ ndị amụma akọwanụ ha ihe bụ uche, bido na Moses na-agbadata ruo na John the Baptist. Ihe ji emegide ha gị na-eme uche. Ihe ji agaghịta bụrụ ndị nke ya. N'agbanyeghị na nna 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 anyị bụ Adam jụrụ ihe ọkara. Ọ na-akọwa na eme ime gị ha ghọta gị. Ya mere, onye dere akwụkwọ ozi edejede ndị Hibru Jesu na mgbe ochie, na Chukwu sitere n'ọnụ nna nna anyị ha gwa anyị okwu n'ụzọ dị iche iche site n'olu ndị amụma. Mana oge nke anyị ka oge zuru, n'oshizi n'olu nwa ya, onye o jiri kee ụwa, okwu ahụ e si na ya kee ụwa, John chapter 1, okwu ahụ bịazara bọrọ mmadụ. Chukwu esizie na ya gwa anyị okwu, clear, ụha, na ego aghọta agaghị nọchọ. This teaching is new. Odoro nkuzi a dị ọhụụ. Ya kpatara onye numara ya ga-eye ntị. Ma ị ga-eye ntị, kpọ eme obugo, megide ihe ọkara. Nkụzi ihe. Nke mbụ, anyị amaghị ihe ọ gwara ha na sinagọg, n'ụlọ ekpere, ụlọ ọgbakọ. Maka na Mark bidoro ka ọ na-ede gospel. Sị na ihe izizi Jesu kwuru bụ chegharịa nụ na n'ezi nke Chukwu adịgo nso, ma ọ kọwa gị. Ọzọ ọ ga-abụ na ọkpọrọ ụmụazụ. The first he spoke to, ọ hụrụ eme ha na-egbu azụ. Anyị nụrụ last Sunday. Ọsọ onye asụm, and they obeyed him so good. Oshi ebe ahụ banye n'ụlọ sinagọg, ụlọ ekpere, n'ụlọ nkọwa, ụlọ ji agwa akwụkwọ nsọ. Sinagọg ndị Juu bụ mgbe ndị Juu niile na-agbakọ, ndị bukwuru onwe ha nso. Ịgụpụta okwu nke Chukwu na ịkọwa ya bụ ihe a na-arụ na sinagọg. It is not a place of worship and sacrifice in the real sense. But a place of instruction and prayer. Every Sabbath, he na-agbakọ na synagogue. Maka na ọsọ ebe a na-achụ àjà bụ na Jerusalem. Mana ọ bụghị ọha le na-eje kpọte Jerusalem. Mana only sometimes say ye. But ọ bụ iwu na onye ọbụla nwere ike iji rute Jerusalem. And every week, he na-agbakọ na synagogue. And ọ bụrụ na unu maara ihe mere na Acts of the Apostles. Mgbe onye isi ndị sinagọg kụmere Pọl na ebisi ndị apọsụl, biko na ndị a bịara ọhụụ na kọmuniti anyị, o nwere ihe unu chọrọ ịgwa anyị? Maka na the sinagọg enweghị parish priest, na ụdọ onye ọ bụ ya ga na-akụzi nkụzi every time. ihe si n'aka ọgụ nwere hụ na-ejido ya na-akpọghị ụzọ akpọchi ihe jide m akwụkwọ nsọ nọ n'ime ebe a. Ọ bụrụ na agbakọ adụgburu akwụkwọ, onye enwela ihe ọ chọrọ ịtị ọtị. So the scribes bụ ndị azụrụ azụ, ndị ode akwụkwọ a, ụfọdụ n'ime ha bụ ndị ụkọchukwu, bụ ndị azụrụ azụ maka nkọwa iwu nke Chukwu site na Moses. Mana ga na-akọwa na ha ebe ọ na-enwe mpaghara na-enwe mpaghara until confused gada. Oge ụfọdụ ọgabụ ndị scribe ụfọdụ ka ọmanụ gị nke a, ndị ọzọ ka ọmanụ gị nke ọzọ. Ha na-abọga eyi ego onwe ohe, aga na azọta azọ. Ọ bụrụ na onye uche chere na onwere ihe jụmara Jesu, gedede iwu kachacha iwu niile na iwu Moses. Bikọsi na ndị ode akwụkwọ a ekwekọtere eme, ụfọdụ si n'ọba ije temple, ụfọdụ si n'ọba ịsọpụrụ Chukwu, ndị ọzọ si n'ọba iji mee mmadụ ezigbo ihe. Ha gada confused. Bikọsi na ọ bụ onye nkụzikonu, ọ sị gị na onye nkụzi ya ekụziri ihe nne, ma onye nkụziri onye nkụzi mụsụrụ nne. They were prisoners, ma ọ bụrụ ofu onye, prisoners of quotation marks. Maka ndị nọ university, ọ bụrụ na ị na-ede project, project bụ research paper. Ọ bụrụ na asị gị deme project, ihe gbasara ụkwụ mangoro ha kwụ n'ihu bụ ịfada. Na ọ bụ gị bịa kirigburu mangoro, ideme gị ịhụrụ ya ije pass na onye nkụzi gị ọsị gị na ịpasa. Maka ndị nọ university, ha amawo. N'iji ekiri mangoro, n'ọbụ ikirigburu ya ije so. According to Father Aaron Okok, now this mangoro is about 10 feet or 12 feet high. And according to the dean of the deanery and the parish council vice chairman, now according to this mangoro 20 years ago, he gave a quote to the Kanaga North Home, and he gave a quote to the Kanaga North Home, University of Mao. There must be somebody's authority behind you. The authority is not your own. Mana ọ bụrụ zanị nweta PhD, ineregide mangoro a, neregide inelemene the first degree, inelemene second degree, your masters. Mgbe nwetara PhD na ọ ga-abịa kwụrụ ọtọ nso, this mangoro, ọ bụ akpaka mịtara ya na ọ bụ kwụta mangoro. Ekwere maka na ị ga ma authority, otu o dere Jesu. Maka ndị nọ university. Quotation. Na ne describe. Gaba onye asịrị, na onye asịrị, na onye. But Jesus came. He taught them. Maka na ya nwabụ okwu nke Chukwu, okwu emela arụ omega na obiere anyị. O kpụnye m ọnụ na ọ bụ eziokwu. Gụnwa bụ onye na-alụ olie na Akwụkwọ Nsọ, na-alụ olie na ọgbakọ nzukọ, na-alụ olie na nkụzi nke ụka. Ị na-ege ntị. Nọmba 2. Ọ bụ olu Jesu, okwu Jesu bụ ihe kere ụwa. Maka na ọ bụ okwu ya kere ụwa, o nweghị ihe dị n'ụwa ọ ga-amaghị maka, including evil spirits. And maka na ọ mara maka ha na ya akaghị ike. Ozugbo Jesu na-abata n'ụlọ ekpere a, na-akụzi ndị mmadụ nkụzi, onye ejọ mmụọ nọ n'ime ya bido mkpọtụ. Ịchọ ka ọ gịnị nwere? Ị na-ajụ nwa nke Chukwu ihe ọ chọtara n'ụlọ Chukwu? Ị na-ajụ okwu emela arụ ihe ọ chọtara mba na-akọwa okwu nke Chukwu? Ịchọ ka ọ gịnị nwere? Ị bịara imebi anyị? The answer is yes. Ọkwa ndị Naijiria na-asụ Igbo so man pass man. Ọkwa eziokwu, man pass man. And you can add power pass power. Power pass power. Onye a ajọ mmụọ nọ n'ime ozugbo ọ na-ahụ Jesu nsogbu bịa. Nsogbu bịa. He became troubled and caused confusion in the assembly. Ọ ka na-emeru ụta. O nwere ndị problem ha nwere with ụka. Problem ha nwere with ndị fada. Problem ha nwere with ndị sista. problem ha nwere within the brother, problem ha nwere within the bishop na pope abụghị ihe ọzọ karịa ihe ahụ onye agwara onye ama Jeremaya, bịanụ ma anyị gbuo onye a maka na ndụ ọdụ na ama anyị ikpe, omume na ama anyị ikpe. Some people are just disturbed by the truth and virtue that people of God represent. Nwere na ọ bụ ọgara aga anyị na-ekwu n'eziokwu. What are you doing here? Mgbe ihe ga-adịghị onye, a sị na enwere izu, ị bịa maka na ibe eziokwu, a sị ị chọtara gị n'ụwa bụ onye eberi gị. Ikekwe na ịsọ na ya bụ izu na ebeko gị, maka na ya ma mma ịbịa na iji ekwu eziokwu. O nwere ndị ọ bụ ha ekpughe m ọnụ anytime, na ọ bụ criticism, nkọcha ụka. Why? Because they know the light and love in the church is a challenge. Yes, some of us sometimes make our own mistakes. But no, we can't forget the truth that the church brings is very disturbing. Onwego me an emega na politics. Onagata asiga the church should not mix itself with politics. It is not true. The church should not be partisan in politics, but the church is involved. Inokata isne na chimu mo gbasagam. Mbawo ogbasagam. Ọ bụ n'ihe anyị maara bụ na onye na-emedo ọyịba anyị na-akụ na ọ bụghị pati. What are you doing here? Ị chọtara gị n'ụwa bụ, I have a right to be here. Number three. That is, maara na gịnwa bụ nwa nke Chukwu. That's down my number two. Gịnwa bụ nzukọ, onye otu nzukọ, gịnwa bụ father, gịnwa bụ sister, gịnwa bụ bishop. You have a right, you have a voice, your presence. No matter how much your presence disturbs those who want to live in darkness, you have a right to be there. Agbala nkịtị. Ọkwa ọgụ na-ewu now sometimes, na ọ ga-abụ obodo gbakọrọ, akụmaya ji eme ndị ụka. Hetọkọ n'izu ahụ, nụbụ ndị ụka vụrụ ụzọ ji. Unu chọtara gị n'ụwa bụ, anyị shia mechara. What do you have to do with us? Have you come to destroy us? That is number three. Number three is that the power of Jesus is greater than the power of any evil force in your life. Mkpọtụ a niile ọ na-eme ebe o mechere mkpọtụ. And o si tie, when it comes to showing that power past power, and give many arguments. Matthew chapter 4, verse 10. Mgbe ekwensu sụchara Jesu, you kneel down, bow to me, and I will give you everything. Jesu hụ na ihe a ga-ọba n'ihu ụmụaka. Satan, get out. Ọ sị aka, Satan, get out. O kwuru okwu ọzọ. Bow of war. Be gone. Mgbe Peter dị asọ, mere ihe o mere, kwuru ihe o kwuru. Na Matthew chapter 16. Mbaw, nke a memekwe go, Jesus said, "Nibu ekwensu." But get ihe o gwara Peter, o sị, "Get out." No, say, "God behind me." So them nas, "Follow me." Mana ihe o na-asị ekwensu bụ gịnị? Get out. And mkpọtụ a ọtụtụ ndị Jesu na-atụ egwu na Jesu bịa. Mkpọtụ ha na-eme ihe Jesu na gwara ha bụ, keep quiet, get out. And oge ọtụtụ oge, mmụọ mkpọtụ ahụ nọcha n'ime anyị. You'll be hearing voices giving you wrong advice, telling you to be afraid, telling you na ga-eji megeji, telling you na ihe anyị na-agba mbọ, o nwere somebody mụ na ya dị very close. Batara mgbe ndị mmadụ nọ. Ị na-ekele ndị mmadụ, kele imehe, jekwute onye na-abụ onye na onye ọmụsịa. O nwere onye gị na-ayị ogụ, na-aga ayị hụ n'ụda ebe. Mana onye ọha ebe a gị na-ayị, na ọ bụ iweta ka onye ọmụ vụrụ ụzọ narị. And ihe ọ fụtara bụ na onwe gị na-ehu na-eme, ọ ga-eso ga-ekete, iweta ego oke ya ebe ọrụ nke. si ya na ọ bụrụ na gị chọrọ m ị nwere onwe gị go bịa na aja gwa gị ihe iji eme mgbe gị mara amara na nke a bụghị nke a na-ekpete na chapleti maọbụ echite na blessed sacrament. Ihe a na-agwa ụdịrị ndị ahụ bụgana be quiet get out. Anọdụrụla unu hụrụ onye jụrụ ajụjụ ebe a na-asị ha abịa bịa dọha m na ihe ị ga-anaghị asọksid na bụ na o nwere ihe nna 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 gị emetere na ihe a bụ ihe mere eme o ana nke a bụghị nke a na-emete na keep quiet uche ọnụ ebe a get out. Allow Christ to address him. Anyị bụ ndị fada na bishop na ndị sista ọlụ dị asọ gwara anyị that in our celibate state and chastity, we throw ourselves into the work. To proclaiming the work of God. Ige che, mi patare ego, mi nwere moto, mi nwere ulo. Ni ige amare gabi okuchuku, asina obonga, bize Paul, ohe Jacob. Obongbe nguye jajas, obongbe mwe jajas. Mana onye lere nwaanyị maọbụ onye lere di n'obi uche ya na-agbawa ebo so n'ọkọghị ka ụfọdụ wụrụ ndụ ha eleta n'okwuchukwu a mana ichiri fada chiri bishọp bụrụ brọda bụrụ sista n'ọba ịbọchị na-asị gị ayi mmadụ bụdụ ọtọchi bụdụ ịnọchi ma nwa gị ruo mgbe shut up get out. Ijija ha dị nne gị na egbo ihe ma ebe ego bụ na n'ego ndị kọngregeshọn na ego parish ịnị ga ewedụrụ ụfọdụ je shut up get out. Allow Christ to address that voice that is distracting you. Olu na-eme mkpọfe na ndụ anyị karịrị akarị and ihe ọ na-eme bụ ma anya ma ekpere ma anya ma nsekunuchukwu ma anya ma nkọwa okwu ọya ma gị ịnụ okwu nke Chukwu ọya ma gị ịnụ nkụzi. Ask, allow Christ to address him. Shut up and get out. And I see a sub that got caught. Don't make me off. He make a bad argument with the queens like Eve. Nke gi igbo. Ya kakari gani. Ya kakari. And give me gina emile argument. Obe, bai ni a Jesu. And that lena akwe kanishitat. Authority Jesu Christi. Onye rumazi ya power authority where all authority in heaven and on earth has been given to me go authority aba na enye unu echi na enye unu monso ike aha ka eji me unu baptism ike aha ka eji enye unu monso anunu nweti ike aha nuku nke Chukwu a ga ebu n'ime unu obru na that voice abia onye mkpọtụ abịa na-asị gị ọgọba eziokwu na Jesu sịrị gọba eziokwu na Chukwu sịrị gọba eziokwu na ụka sị gị na emela argument gbaa ihe onye ka ike. There are so many of such voices. O nwere ụlọ akwụkwọ anyị unu ma na ihe eji amazi ụlọ akwụkwọ kịta tenke ndị ụka ụfọdụ bụ expo. Oge exam ru eji emegide expo anakọtachara ụmụ ya ka ego ewere eji kwuru ịhụrụ mgbe ị setịrị exam ewete dị exam paper solve ya gwa maha ma ọ bụ toruo exam agọna na hel asolv n'ogo oge ụfọdụ bịa na WAEC mgbe a na-elele WAEC ọ ga-abụ ndị shi yunivasiti bịara ebe elele WAEC akwụmahụ ụgwọ ihe anyị bụ expo nwere ụlọ akwụkwọ anyị ndị nkụzi kwekọrịta ihe m na-agwa ụlọ ụlọakwụkwọ anyị bụ mission school dịka aja asị n'ụlọ nwere secondary school na St. Patrick's. Ndị nkụzi niile ekwete nata ụmụ akwụkwọ ego maka expo na WAEC ofu onye nkụzi sị ya na ihe na-adụkwa gị na ọyị ihe na adụkwa gị agbọghị na ya ọbịaghị na-agụ bụ onye ya ọbịaghị na-agụ mere aga gbagbagbagbagba ụwa bụ emegidere o bifo ọ na-ekpughe ọnụ ha evumere ụzọ kama mmemme mitin ji ebe fada jesi ya na onye a na-akparụrụ ala achụọ ya n'ọrụ. Ihe m na-akọ n'ụlọ bụ na megbere m n'ụma wee sigiri mi n'ala ụma na ihe achụna ya n'ọrụ bụ maka nọọsụ ndị ọzọ na ihe na-eme adịghị. Those voices, ije ha n'ọrụ n'ọfịs ị na-asị na esi ndị otu gị n'ihe ma a na-emekwa dugo akpọ ịnagasịga mgbe ị nọ yubi hiering famili ịbụ nwa agbọghọ gị enwele gị di na-egosi gị nna gasị gị ewuwa ndị gosi gị ekwuketa ihe a those are the voices that I know nwere ike before they leave you na-ajụ etiti gị n'ala as this ejọ mmụọ tituo onye ọ nọ n'ime n'ala but mgbe Chukwu kere gị n'ọbụ Chukwu na onwe ebi yiri n'ọbụ gị ekwensu so na ekwensu ahụ na-enye gị ndụmọdụ ahụ enweghị right ịnọ n'ime gị sakramenti ị na-anata ekpere ị na-ekpe bụ ihe eji enye aka ka Jesu mee exercise power ya n'ime gị and once ị nwere onwe gị you have peace power pass power ndị alị na-agbajekwuru ike si na mmụọ dị iche iche ga-abụgo Chukwu e mara na ike nke Chukwu ka ike nke mmụọ ọbụla ekere eke ana ọbụ ruo o si tie you see onye nwere ọtọrịtị onye ga enwere ọtọrịtị ọ bụrụ na anyị anụ okwu nke Chukwu tata were obere n'ime anyị then I mefute ya n'omume that's the beginning of our liberation anya bụ mbido mmadụ inwe onwe mmadụ ịnọ n'ime Kristi sakramenti ọbụla anyị na-anata bido na baptism ha ncha na-enye anyị ohere Jesu ịbata n'ime anyị ka ọ bụrụzie ya nwa nọ na sinagog ka ọ bụrụzie ya nwa nọ n'ime ụlọ nsọ ka ọ bụrụzie ya nwa na-enye ọda ọ bụrụzie n'ịnụ onu ya tata akpọchikwana obi
Chaigede, chaigede, chaigede ụmụ anya ga ihe Chukwu na-achọ bụ ezigbo omume n'ezigbo omume ebe ekwumanụ ihe Chukwu na-achọ bụ ezigbo omume n'ezigbo omume baka gị dị megide.